kuonyesha fudo, tapenda wapi kwingine. Koko nimesha kufa kibutu, ndani penzi sugupu. Sasa nani ni juju, garama za wengine. Wakipandisha vihoma, waitia vigoma. Roho za wachanika, kutukalia koo. Yani chumbi chumbi.
Someone